semi kono tumuzinzi eya tuwete mbere tulina ekisa kya Yesu mikwano kituyambye tuyimusemi kono tumuzinzi eya tuwete mbere tulina ekisa kya Yesu mikwano kituyambye tuyimusemi kono tumuzinzi eya tuwete mbere tulina ekisa kya Yesu mikwano kituyambye tuyimusemi kono tumuzinzi eya tuwete mbere tulina wenalinzi nga Yesu sinamumanya emize mingi nze beba jenali nyina nze ebi wala byabantu kyemudanga mpamba buwambi kasoli wabantu nze kukubonga simudaliza weyandaba mwebyo oyo Yesu nze nansembeza kamba bulire nti olwaleero nze nalokoka abange ekisa kya Yesu mikwano kituyambye tuyimuse mikono tumusinzi eya tuwete mbere tulina ekisa kya Yesu mikwano kituyambye tuyimuse mikono tumusinzi eya tuwete mbere tulina ekisa kya Yesu mikwano kituyambye tuyimuse mikono tumusinzi eya tuwete mbere tulina ekisa kya Yesu mikwano kituyambye tuyimuse mikono tumusinzi eya tuwete mbere tulina Teruwangu abadde katonda nze anyambye okufuka kino kyendi katonda wange yampaniride kamwebaze Yesu wange tuwebale nawantunulidde muganda wange wuliriza ekyo kyoli kisa kya Mukama kye kikuyambye banjabegomba okubeerako nga nze bwe nkulaba tebasobodde ekisa kya Mukama nga tebakirina abange ekisa kya Yesu mikwano kituyambye tuyimuse mikono tumusinze eya tuwete mbere tulina ekisa kya Yesu mikwano kituyambye tuyimuse mikono tumusinze eya tuwete mbere tulina ekisa kya Yesu mikwano kituyambye tuyimuse mikono tumusinze eya tuwete mbere tulina ekisa kya Yesu mikwano kituyambye tuyimuse mikono tumusinze eya tuwete mbere kale no katusanyuke twayambibwa katonda katujaguze beyawonya obwenzi katuyimbe katonda beyanunula katutigide katonda beyawonya omwenge katusanyuke katonda beyakwatirwa ekisa katubukebuke katonda beyawonya obubi abange ekisa kya Yesu mikwano kituyambye tuyimuse mikono tumusinze eya tuwete mbere tulina ekisa kya Yesu mikwano